no we come and nibuli nyanga. We no we come and nibuli nyanga.
The Lord is so good, so good to me. Akoze bikulu jendi.
Imana niziza,
so good. Unsimwira maziga gange. Omba ino kweshe mererwa. E chokola ninku zinira.
Ni chokola ninku haisaniza.
Ni chokola ninku imbira.
Menifuta machozi. Machozi machoni umenipa furaha. Furaha. Menifuta machozi. Machozi machoni umenipa furaha. Furaha.
Nakuimbia ndio mana nakuchezea. Hapo sing na go dance for you, for everything that you do for me. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nikivikwa haki yake,
sina hofu mbele zake.
Kwa sababu we ni Mungu wangu, nguvu yangu, mchungaji wangu,
Bwana wa mabwana.
Vanile zitaro, kama sikambo wa sibirisa.
Menifuta machozi. Machozi machoni umenipa furaha. Furaha. Menifuta machozi. Machozi machoni umenipa furaha. Furaha.
Chirawe inyu haho mwimbire. Ududa bulambuli humwimbire. Sinoko nina misindwa humwimbire. Kubanga vikalimbo Yesu vya hola. Wakwarisire,
wakulindire.
Hey,
wakulindire.
Yesu yungomulai, ngomulai.
Hanga nanga nindi.
Yeah, seyambirisa. Hukana kwekulia kondishono. Hanga yeta niye salua. Tintalo niyo upana. Kubanga wanje tere. Wangu panire zintaro, kama sikambo wa sibirisa.
Menifuta machozi. Machozi machoni umenipa furaha. Furaha. Menifuta machozi. Machozi machoni umenipa furaha. Furaha.
Chirawe inyu haho mwimbire. Ududa bulambuli humwimbire. Sinoko nina misindwa humwimbire. Kubanga vikalimbo Yesu vya hora. Wakwarisire, wakulindire. Hey, wakulindire.
Menifuta machozi. Machozi machoni umenipa furaha. Furaha. Futa machozi. Machozi machoni umenipa furaha. Furaha.